Such a beautiful day.
Give me your Tron.
Drop. Bang, bang, bang.
Yeah.
When you hear that sound. Bang, bang, bang. It's a proof of living life. Hey, ladies, call your friend. Ladies, call your friend. When I turn on my face, I learn that I could spend it. Why? Umeachwa mataya jiji. Kisa umeomba ila ya wigi. Migwiji ngombe natuwa zizi. Nishaonga kijiji kinaitwa itigi. Tu Magarathi mchana kupe. Uswahili ni kodi zo chipupute. Ukishi kwa ta lazima uge uke. Tu Magarathi mchana kupe. Uswahili ni kodi zo chipupute. Ukishi kwa ta lazima uge uke. Break it down, break it down, una break it down. Vitu visiwa vingi sana, break it down, break it down. Oya break it down, usije ukaingia chaka, break it down. Now when you hear that sound, it's a proof of we live in life. When you hear that sound, when you hear that sound, when you hear that sound, when you hear that sound.
Naitwa majina, mfalme ni heshima. Wengine wananita Masai wa mjini, wakiona simba wananipigia meme. Dada mwa Juma, sister Carolina, ukiitwa kwa jina, tunde bilinge bilinge, yani mpaka chini.
Yachie basi, inuwa ni kutunza kupe maxi. Fanya kama hautaki, mgongo kama vile unakanda chapati.
Maisha inazidi kupanda bei, nazangu ni kumake sure you doing okay. Batara Paris uko forget it to bay. Na mamu yetu mingine utafanya all the way.
Tu mwaga radhi mchana kwa upe. Uswahili ni kodi za chipupute. Ukishikwa tak lazima ugeuke.
Tu mwaga radhi mchana kwa upe. Uswahili ni kodi za chipupute. Ukishikwa tak lazima ugeuke. Break it down, break it down, una break it down. Vitu visiwa vingi sana, break it down, break it down. Oya break it down, usije ukaingia chaka, break it down. Now when you hear that sound, it's a proof of we live in life. When you hear that sound, when you hear that sound, when you hear that sound.